One so long only day for your day. Salvation I will declare on the product of the day. Jesus will represent on the full and so this will be let it go.
Not the demi ya, ukini to me ya. Kwani mbozangu uone kane wewe. Nisipate fursa ya kujigamba. Umekuwa mwema kwangu. Mungu Baba twaomba.
Yesu ati akigonja kadaktari anatoka ngambo. Hayo ni ya dunia mambo.
Yote ni vanity. Vanity. Bila Yesu ni vanity.
Lingala ya Yesu wangu inaokoa. Niache niimbe sababu nilirejea kanipokea. Now I'm born again. I'm born again. The spirit and the blood, I'm born again. I put my mind, made up my mind, made up my mind. Going to serve my Jesus. Milele na milele. Kata, kata, kata. Dunia mini me kata. Kata. I am going to serve my Jesus. Milele na milele. Kata, kata, kata. Dunia mini me kata. Kata. I am going to serve my Jesus.
Unajiuliza mbona 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 Pamela njoo kwa Yesu kuna dawa.
Ayaya amenitoa pabaya ya akisema takubariki hakuna atakaye zuia.
Ndio
waliniacha waliposikia
niko na reason ya ku clap ya ku snap ya ku put my hands up. Cause I got my mind made up.
Just